wezinsizwa nisasheli ngani woba nisasheli woniyokanwa kanjani wemadoda zintombi zihamba zodwa zemfuleni zinsizwa kanti zashona zintombi zihamba zodwa ziyokhamazi umshonjo sowuthola
umjonjo
sowuthola
umjonjo sowuthola
umjonjo sowuthola
umjonjo sowuthola
umjonjo sowuthola
umjonjo sowuthola
enkunzi enosonandi amabela weko izulu kalisani wemadoda enkunzi enosonandi amabela weko izulu kalisani wemadoda Umjonjo sowuthola
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 umjonjo sowuthola Unandi Malawi sihlele mfakwe isikole sihlele Jennifer
somnandi sabantu iphuma lundi kwaqhila zokalweni kandoda kayihleke eshingane kwela bantwana iphetha ngosikhendi sabesuthu kwinkostini emthatha kwela sandwedwe ngithi khula ngonyaka wezinsizwa nisasheli ngani woba nisasheli woniyokanwa kanjani wemadoda Wezinsizwa nisasheli ngani woba nisasheli woniyokanwa kanjani wemadoda zintombi zihamba zodwa zemfuleni zinsizwa kanti zashona
Unandi Malawi sihlele mfakwe isikole sihlele Jennifer Unandi Malawi sihlele mfakwe isikole Unandi Malawi sihlele mfakwe isikole sihlele Jennifer
umjonjo sowuthola
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 umjonjo sowuthola